ebusuku vutha kakhulu kwalanga wabengikusabe uzosha ngiyahluleka ukuyibamba ngiyahluleka ukulala ilale kanjani ngilale kanjani ungekho Oh, yeah, la fama sin letra.